name and Amani.
Blog Talk Radio.
The Lord God, the Father, the grace He has given us.
Na tuliona ya kwamba, maana hiyo Bwana Mungu Mkuu Mwenyezi anasema ya kwamba, neema ambayo ametupatia neema.
Through Christ Jesus, our Lord and blessed Savior.
Kupitia Kristo Yesu, wetu na wazi wetu mbarikiwa.
The Savior of the world.
Mwokozi wa ulimwengu. Anatuzungumzia kwa neema hiyo, msalaba, daraja.
And is it flying? Come and receive Christ walking.
Namaanisha hapa ya kwamba neema ya Mungu ambayo inakuja kwa kumpokea Yesu Kristo toba na utakatifu.
That grace is what reconciles us to God.
Neema hiyo ndiyo ambayo inatupatanisha na Mungu.
And that's why out of the grace now he says and peace. Because we are now reconciled through the grace.
Baada ya neema anasemea kwamba amani, kwa sababu sasa tumepatanishwa na Mungu, hivyo basi sasa tokana na neema sasa tunaweza kuwa na amani na Bwana.
And after that we saw, then comes the Spirit of the Lord. He says Kim Kron
na kwamba kutoka kuone walio mbele ya
that God the Holy Spirit is speaking the newness of it to appeal to the church who wants clearly that became a challenge to the present day church.
Kwa sababu tuliona kwa wazi kabisa ya kwamba hiyo ilifanyika changamoto kwa kanisa la sasa.
Because sometimes the present day church has operated as though they don't trust Jesus 1000% to deliver them.
Kwa sababu wakati mwingine kanisa la majira haya wamejiendeleza kana kwamba hawamwamini Yesu Kristo asilimia trilioni moja ili kwamba apate kuwakomboa.
They behave as though they don't trust him. They don't believe him. He's not reliable.
Wanajiendeleza kana kwamba hawamwamini, hawamtegemei, yeye si wa kutegemewa.
And yet we saw that God the Father totally trusted Jesus and Jesus delivered the salvation of grace.
Na tuliona kwamba Mungu Baba alimwamini kikamilifu Yesu Kristo na Yesu Kristo akapata kutimiliza wokovu wa neema.
And we saw also the Lord saying, therefore, just as Jesus faithfully served the Lord, so should you, the church of this day, faithfully serve the Lord to that cadre, that level.
Na tuliona ya kwamba Bwana akisema ya kwamba kama vile Yesu Kristo alivyomtumikia Bwana kwa njia ya uaminifu sana sana zaidi, pia nanyi kama kanisa la Kristo waumini mpate kumwamini Yesu Kristo na kumtumikia katika kiwango hicho cha uaminifu.
And tonight I want us to begin to handle a second credential of the Messiah that God the Father presents before the church.
Na usiku wa leo ninataka tuanze kuangazia kitambulisho cha pili.
Michael, close the door please.
Na usiku leo nataka tuanze kuangazia kitambulisho cha pili ambacho Mungu Baba anadhihirisha kumhusu Masiha.
The first, he's saying, the firstborn from the dead.
Anasema mzaliwa wa kwanza kutoka kwa wafu.
So that is what I want us to handle today.
Kwa hivyo hiyo ndio nataka tuangazie usiku wa leo.
Why does the Lord greet the church?
Je, ni kwa nini Bwana anasalimia kanisa?
And present the credentials of the Messiah.
Na kisha kuzileta vitambulisho vya Masiha.
And defines him to the church. Defines him to the church as the firstborn from among the dead.
Na kumtambulisha kwa kanisa kama mzaliwa wa kwanza toka kwa wafu.
The firstborn from the dead.
Mzaliwa wa kwanza toka kwa
That is what I want us to handle tonight. That's why I told you that the book of Revelation, I've waited for more than a year to begin it. Very profound, very deep. And so it's better we go chronologically, verse by verse. You see, one verse takes us so long. Sometimes some of you are wondering, will we ever finish the book of Revelation then?
Because
in verse 5 we've seen the faithful witness is a tremendous, enormous message on its own.
Kwa sababu katika mstari wa 5 tumeona kwamba shahidi mwaminifu ni ujumbe mkuu sana kabisa kivyake.
And in the same verse we still now are confronted with the firstborn from the dead.
Na katika mstari huo huo tunakabiliwa na mzaliwa wa kwanza kutoka kwa wafu.
So you get to understand that whenever God the Father speaks, there is such a profound, deep message that requires his help for you to understand.
Hivyo basi mnapata kuelewa ya kwamba wakati wote Mungu Baba anapozungumza kuna ujumbe mkuu kabisa kabisa ambao unahitaji msaada wake mwenyewe kwetu sisi kupata kuelewa.
So why does the Lord God define Jesus to the church as the firstborn from the dead?
Hivyo basi je, ni kwa nini Bwana Mungu anamtambulisha Yesu Kristo kama mzaliwa wa kwanza kutoka kwa wafu?
Turn with me to Romans chapter 8, blessed people.
Geuka pamoja nami kwenye kitabu cha Warumi sura ya 8, watu wabarikiwa.
The book of Romans chapter 8, I'm reading 29, you can start earlier, but maybe 26, but I'm reading 29 and 30.
Kitabu cha Warumi sura ya 8, nasoma mstari wa 28 hadi 30.
If you wish, you can start from verse 26.
Ukitaka unaweza kuanzia mstari wa 26.
Which says the following.
Ambayo yasema yafuatayo.
In the same way.
Vivyo hivyo.
The Spirit helps us in our weakness.
Roho hutusaidia katika udhaifu wetu.
We do not know what we ought to pray.
Kwa sababu hatujui kuomba ipasavyo.
Again, we do not know what we ought to pray for.
Kwa sababu hatujui kile cha kuombea.
But the Spirit himself intercedes for us.
Lakini roho mwenyewe hutuombea.
Through the wordless groan.
Kupitia kwa maneno ya uchungu.
Verse 27 of Romans chapter 8 he says.
Kitabu cha Warumi sura 8 27 asema.
And he who searches our hearts.
Naye achunguzaye mioyo yetu.
Knows the mind of the Spirit.
Anaijua nia ya roho.
Because the Spirit intercedes for God's people.
Kwa sababu roho huombea watakatifu wa Mungu.
In accordance with the will of God.
Sawasawa na mapenzi ya Mungu.
So right there from the beginning it lays the entire mission of the church in the hands of the Spirit of God.
Kwa hivyo moja kwa moja pale kuanzia mwanzo anaweka misheni nzima ya kanisa katika mikono ya roho wa Mungu.
Verse 28 it says.
Mstari wa 28 asema.
And we know that in all things God works for the good of those who love him.
Nasi tunajua kuwa katika mambo yote Mungu hutenda kazi pamoja na wote wampendao.
Who have been called according to his purpose.
Wale walioitwa kwa kusudi lake.
Remember our target was 29:30.
Kumbukeni kwamba lengo letu lilikuwa 29:30.
So Romans 8:29 says, for those God foreknew, he also predestined to be conformed in the image of his son Christ Jesus.
Warumi 8:29 asema ya kwamba kwa maana wale Mungu aliowajua tangu mwanzoni pia aliwachagua tangu mwanzo wapate kufanana na mfano wa mwanawe Yesu Kristo.
Can I repeat this? Very important.
Tena narudia hii ya muhimu kabisa.
For God foreknew.
Kwa maana wale Mungu alitangulia kuwajua.
He also predestined to be conformed to the image of his son Christ Jesus.
Pia aliwachagua tangu mwanzo wapate kufanana na mfano wa mwanawe Yesu Kristo.
That he might be the firstborn among many brothers.
Ili yeye awe mzaliwa wa kwanza miongoni mwa ndugu wengi.
Remember tonight we're looking at why is God identifying Jesus as the firstborn from the dead.
Hivyo basi kumbukeni ya kwamba usiku wa leo tunaangazia je, ni kwa nini Mungu anamtambulisha Kristo Yesu kama mzaliwa wa kwanza toka kwa wafu?
What is the message is transmitted to the church in that identity?
Na je, ni ujumbe upi ambao anapitisha kwa kanisa katika kitambulisho hicho?
For those before knew, he also predestined to be conformed to the image of Christ Jesus his son.
Kwa maana wale Mungu alitangulia kuwajua, pia aliwachagua tangu mwanzo wapate kufanana na mfano wa Yesu Kristo mwanawe.
That he might be the firstborn among many brothers and sisters.
Ili yeye awe mzaliwa wa kwanza miongoni mwa ndugu wengi na dada wengi.
So he's raising the position, this preeminence of the Messiah, this exalted position of the Messiah, telling us that the Messiah is the highest.
Kwa hivyo anakwenza nafasi hii na kutuambia ya kwamba Masia ndiye mkuu kabisa wa juu sana.
Because he is talking about the family of God, that you are being adopted. Maybe let me finish reading and then you understand the adoption. Verse 30 says, and those predestined he also called.
30 anasema ya kwamba na wale Mungu aliotangulia kuwachagua pia akawaita.
Those he called he also justified.
Wale aliyewaita pia akawahesabia haki.
Those he justified, he also glorified.
Na wale aliyewahesabia haki pia akawatukuza.
So he's talking about the complete transfer, relocation into the kingdom of God.
Hivyo basi anazungumza kuhusu uhamisho kamilifu hadi katika ufalme wa Mungu.
But you can see that he's saying that Christ Jesus enjoys a supreme place called the firstborn.
Lakini mnaona ya kwamba Yesu pia anasema ya kwamba Yesu Kristo anafurahia ile nafasi ya kwanza itwayo mzaliwa wa kwanza.
It's a special position.
Ni nafasi speciali
kabisa. The position of preeminence.
So nafasi ya mbele.
It's an exalted position.
Ni nafasi ya kukwezwa iliyo juu.
Meaning he is higher.
Kumaanisha ya kwamba
no one is like him.
Hakuna yeyote anayefanana na yeye.
But he still raises up the title of firstborn that we're looking at tonight.
Lakini bado anakweza ile mada ya kuzaliwa wa kwanza ambayo tunaangazia usiku wa leo.
Let us look at the book of Colossians. We're simply looking at places where the Lord identifies him as firstborn. Then I'll be able to tell you why.
Wacha tuangazia kitabu cha Wakolosai. Bado tunaangazia tu katika sehemu ambazo Bwana anamtambulisha kama mzaliwa wa kwanza, alafu nitawaambia kwa nini.
The book of Colossians chapter 1 verse 15 says.
Kitabu cha Wakolosai sura ya kwanza 15 anasema.
We can read 15 to 18.
Tunaweza kusoma 15 hadi 18.
It says the Son is the image of the invisible God.
Anasema kwamba mwana ni mfano wa Mungu asiyeonekana.
The firstborn over all creation. Again, he crowns him with the title firstborn.
Mzaliwa wa kwanza wa viumbe vyote, tena anamvika taji la huyo mzaliwa wa kwanza.
And remember when the Lord says that Jesus is the firstborn among all creation.
Na kumbukeni kwamba wakati Bwana anaposema ya kwamba Yesu Kristo ndiye mzaliwa wa kwanza miongoni mwa viumbe vyote.
Never ever does he imply that Jesus was created.
Kamwe katu hamaanishi ya kwamba Yesu aliumbwa.
Remember Jesus is God.
Kumbukeni kwamba Yesu ni Mungu.
And is part of the Trinity of God.
Na yeye ni sehemu ya utatu wa Mungu.
And God, the Trinity has been in existence from the eternity of eternities. There are no beginning.
Na Mungu katika utatu wake amekuwepo tangia mwanzo wa umilele hadi umilele, hawana mwanzo.
And they have no end. So they go up to eternity of eternity.
Na hawana mwisho, kwa hivyo wanaenda hadi umilele wa umilele.
But he says here, the firstborn of all creation.
Lakini anasema hapa ya kwamba mzaliwa wa viumbe vyote.
And thus he's using this to tell you about the rank of the Messiah, to deliver the message of the rank and position of the Messiah, special position.
Kwa maneno mengine anatumia hii ili kwamba kueleza kuhusiana na cheo cha Masia na nafasi ya Masia speciali kabisa.
We know that the firstborn in the Hebrew family.
Teja ya kwamba mzaliwa kwanza katika familia ya Kiebrania.
He has a special inheritance.
Anao urithi speciali.
So he takes all.
Kwa hivyo anachukua yote.
He is the one in charge of the home even when the father is not there, he is in charge.
Yeye ndiye ambaye ni msimamizi wa boma kama baba hayupo, yeye ndiye anashughulikia.
That is what the Lord is trying to deliver here, that therefore this is the heir to the throne.
Na hicho ndicho baba anajaribu kumaanisha hapa, ya kwamba hivyo basi huyu ndiye mrithi wa enzi.
And that means he created all things. All things belong to him. He is the firstborn among all creation. He's saying, firstborn over all creation, over all creation, meaning he inherits it, they're all his.
Na hiyo inamaanisha kwamba yeye ndiye aliumba vitu vyote, yeye ndiye mzaliwa wa kwanza miongoni mwa viumbe vyote, kumaanisha kwamba
vyote. Okay, nasema juu ya viumbe vyote, if you read your Bible, you'll see there. Over all creation, the firstborn over all creation.
Anasema kwamba mzaliwa wa kwanza juu ya viumbe vyote.
That tells you that the Lord is saying that he is the one that inherits everything.
Na hiyo inamaanisha kwamba Bwana anasema kwamba yeye ndiye ambaye anarithi kila kitu.
In other words,
kwa maneno mengine,
you take all the cherubim and you give him.
Uchukue makerubi wote umpatie.
And then you take all the seraphim and give to him.
Alafu uchukue maserafi wote umpatie.
There he is.
ni wake.
Because he is the firstborn over all creation.
Kwa sababu yeye ndiye mzaliwa kwanza juu ya viumbe vyote.
Then you take the 24 elders and their crowns and thrones you give to him.
Halafu chukua wazee 24 na taji zao na enzi zao halafu umpatie.
Then you take all the angels in heaven beginning with the archangels and give him.
Halafu chukua malaika wote mbinguni kuanzia na malaika wakuu halafu umpatie.
And then all the billions of angels in heaven you give to him. You add to him on that scale on his side.
Halafu mabilioni wote. Halafu mabilioni wote wa malaika mbinguni uchukue na umpatie uongeze katika upande wake wa ratili.
And then on top of that you take all the universe created you put for him, you put to him.
Halafu juu hii uchukue umbaji wote ulioumbwa halafu umpatie.
And then you take now all mankind.
Halafu sasa uchukue wanadamu wote.
You add there.
Uongeze hapo.
All thrones.
Enzi zote.
And kingdoms and add there.
Sote na uongeze
together
hapo.
We are their eternities.
Pamoja na umilele zake.
So nobody can weigh themselves with Jesus.
Kwa hivyo hakuna yeyote ambaye anaweza kujilinganisha na Yesu.
That is what the Lord is trying to underscore here.
Hiyo ndio ambayo Bwana anajaribu kumaanisha hapa.
When he says he's the firstborn over all creation.
Wakati ambapo anasema kwamba yeye ndiye mzaliwa wa kwanza juu ya viumbe vyote.
Tonight we are looking at why does God the Father identify Jesus to the church as the firstborn of creation, firstborn from creation.
Tena usiku
leo firstborn from the dead, brother.
Tena usiku leo tunaangazia ni kwa nini Mungu Baba anamtambulisha Yesu Kristo kama mzaliwa wa kwanza toka kwa wafu.
So we are looking at the title firstborn and the places where the Lord identifies him that way. Then I'll be able to deliver the message to you. What is the message then?
Hivyo basi tunaangazia mada hii mzaliwa wa kwanza na kile ambacho Bwana anamaanisha pale na hivyo basi tupate kujua je ujumbe ni upi basi.
Right now I'm looking at the places where the Lord crowns him as the firstborn, and then I'll be able now to come down into the message.
Sasa hivi ninaangazia sehemu ambazo Bwana anamvika lile taji la mzaliwa wa kwanza alafu sasa nitakuja kwa ujumbe.
But you can see now it's pointing towards the inheritance, the position, the special position the Messiah has in the throne of God.
Lakini sasa mnaweza kuona ya kwamba inakonyeza, inalenga kwa urithi, ile nafasi na choo speciali ambayo Masia ako nayo katika ufalme wa Bwana.
I know we are number one on Twitter globally and number one in many nations.
Nami najua ya kwamba tuko nambari moja katika mtandao wa Twitter kote kote duniani na nambari moja kwenye mataifa mengi.
So this is just the proper time for us to engage in this conversation because it will prepare you for the coming of the Messiah.
Hivyo basi huu ni wakati mwafaka kabisa kwetu sisi kujihusisha katika ujumbe huu kwa maana utawaandaa kwa ajili ya kuja kwa utukufu kwa Masiha.
Then it says verse 16 of Colossians chapter 1.
Alafu anasema kwenye mstari wa 16 wa Kolosai sura ya kwanza.
For in him all things were created.
Kwa maana kwa yeye vitu vyote viliumbwa.
Things in heaven and on earth.
Vitu vilivyoko mbinguni na juu ya dunia.
So now he's exalting the supremacy of the Christ.
Hivyo basi sasa anakweza ukuu wa Kristo.
That all creation has come to be has been created through Christ the Messiah alone.
Ya kwamba uumbaji wote.
Without him nothing that was created has been created.
Ya kwamba uumbaji wote umekuwepo umeumbwa kupitia kwa Yesu Kristo peke yake. Ya kwamba bila yeye hakuna chochote kilichoumbwa.
Things in heaven and things on the earth.
Anasema vitu vilivyoko mbinguni na vitu vilivyoko duniani.
Visible and invisible.
Vitu vinavyoonekana na vitu visivyoonekana.
Whether thrones.
Kama ni vitu vya enzi.
Or powers.
Au fame.
Or rulers.
Au mamlaka.
Or authorities.
Au watawala.
All things have been created through him and for him.
Vitu vyote viliumbwa na yeye na kwa ajili yake.
So in other words, we are all created to serve the Messiah.
Kwa hivyo,
serve the Christ.
Kwa hivyo kwa maneno mengine sisi wote tumeumbwa ili kumtumikia Masiha, kumtumikia Kristo.
You can imagine what a supreme God, the supremacy of the Messiah. What a supreme God died for you on the cross.
Waweza kuwazia ni Mungu mkuu namna gani ambaye alikufa kwa ajili yenu msalabani.
Colossians chapter 1 verse 17 it says.
Kitabu cha Wakolosai sura ya kwanza 17 anasema.
Then he is, he says, he is before all things.
Anasema yeye alikuwepo kabla vitu vyote.
And in him all things hold together.
Na katika yeye vitu vyote vinashikamana pamoja.
So you can imagine all the planets are held by him.
Hivyo basi mwaweza kuwazia masayari yote imeshikana pamoja kwa ajili yake.
And he is the head of the body.
Na yeye ndiye kichwa cha mwili.
The church. You talk about the body of Christ. The church.
Kanisa.
And he is the beginning and the firstborn from among the dead. Let me turn the page and read it. And again, it says, and he is, hold on a second, once I open the page, yes. Then he says here, he says, and he is the head of the body, the church.
anasema yeye ndiye kichwa cha mwili, yani kanisa.
He is the beginning and the firstborn from among the dead. Again now, he repeats that identity of Jesus here in Colossians chapter 1.
Naye ni wa mwanzo na mzaliwa wa kwanza kutoka kwa wafu. Tena anarudia hicho kitambulisho cha Yesu kwenye kitabu hichi cha Wakolosai sura ya kwanza.
The firstborn of the dead.
Mzaliwa wa kwanza kutoka kwa wafu.
Some versions say the firstborn from the dead.
Tafsiri zingine zinasema kwamba mzaliwa wa kwanza kutoka kwa wafu.
And here he says firstborn from among the dead.
Na hapa anasema kwamba mzaliwa wa kwanza miongoni mwa wafu.
So that in everything he might have the supremacy.
Ili yeye apate kuwa mkuu katika vitu vyote.
So that is very powerful.
Kwa hivyo hii ni nguvu kabisa.
He's saying that the reason he's taking the position of firstborn is that he may enjoy supremacy at the throne of God over everything.
Anasema kwamba sababu ambayo anachukua hiyo nafasi ya mzaliwa wa kwanza ni kwamba akapata kufurahia yule ukuu katika enzi ya Mungu Baba juu ya vitu vyote.
And we know that Jesus deserves that.
Na tunajua kwamba Yesu anafaa kabisa hiyo.
Because in verse 19 he says,
kwa sababu katika mstari wa 19 anasema,
for God was pleased to have all his fullness dwell in him.
Kwa kuwa ilimpendeza Mungu kwamba ukamilifu wake wote wa kiungu uwe ndani yake.
And through him to reconcile unto himself all things.
Na kwa njia ya mwanawe aweze kuvipatanisha vitu vyote.
Whether things on the earth or things in heaven.
Ikiwa ni vitu vilivyoko duniani au vitu vilivyoko mbinguni.
By making peace through his blood shed on the cross. Now you begin to understand the bigger picture. Why the Lord exalts Jesus with the title of firstborn.
Kwa kufanya amani kwa damu yake iliyomwagika msalabani. Hivyo basi mwanaanza kuelewa ni kwa nini Mungu Baba anamkweza Yesu Kristo na hiyo mada jina la mzaliwa wa kwanza miongoni mwa wafu.
And then we will now eventually we'll separate out with the firstborn among the dead. What is God trying to transmit to the church? What does he want you to understand to help you in your walk that you may enter the kingdom of God?
Alafu sasa hatimaye tutaweza kuangazia mzaliwa wa kwanza miongoni mwa wafu. Je, ni nini ambacho Bwana anataka mpate kuelewa ili kwamba kuwasaidia ninyi mpate kuingia katika ufalme wa Mungu?
The book of Hebrews, stand with me there, chapter 1, verse 6.
Kitabu cha Waebrania sura ya kwanza mstari wa 6, geuka pamoja nami pale.
Says Hebrews chapter 1, verse 6.
Anasema kwenye kitabu cha Waebrania sura ya kwanza 6.
Hebrews capital 1, versículo 6 en el español.
Kitabu cha Waebrania sura ya kwanza mstari wa 6.
He says, and again,
anasema tena,
when God brings his firstborn into the world,
Mungu amletapo mzaliwa wake wa kwanza ulimwenguni,
he says,
kusema,
let all God's angels worship him.
Malaika wote wa Mungu na wamsujudu.
Again, the position, firstborn, the exaltation. God is using that to decorate his exaltation.
Hivyo basi tena hiyo kukweza ile nafasi na cheo cha mzaliwa wa kwanza ambayo Mungu anatumia hiyo ili kwamba kuweza kurembesha ukweza wake.
Hallelujah.
Hallelujah.
And if you turn with me to the book of Acts chapter 26 verse 23.
Ukigeuka pamoja nami kwenye kitabu cha Matendo ya Mitume 26:23.
In Espanol, the libro de Hechos. The book of Acts.
Kitabu cha Matendo ya Mitume.
26:23. 26:23. Hallelujah.
Hallelujah.
And he says the following.
Anasema yafuatayo.
The book of Acts chapter 26, I'm reading 23.
Kitabu cha Matendo 26 nasoma 23.
He says.
Anasema.
And the Messiah would suffer.
Kwamba Masiya atateseka.
And as the first to rise from the dead, the firstborn in other words from the dead.
Na wa kwanza kufufuka kutoka kwa wafu.
Would bring the message of light to his own people and to the Gentiles.
Ataleta ujumbe wa nuru kwa watu wake na watu kwa watu mataifa.
So now again he's giving you a little glimpse of the messaging there.
Hivyo basi anawapatia kionjo kidogo kuhusiana na ujumbe pale.
He says he suffered.
Anasema kwamba aliteseka.
And then he rose. He was the first to resurrect with a glorious body. He's talking about the preeminence of his resurrection.
Alafu akafufuka. Yeye ndiye ambaye alikuwa wa kwanza kufufuka na mwili wa utukufu.
In order to bring the light.
Ili kwamba kuleta nuru.
To bring salvation, he says, to Israel and to the Gentile nation.
Kuleta wokovu, asemaye kwamba kwa Israeli na kwa watu mataifa.
Turn with me, 1 Corinthians. Again, this touching on places where God decorated him as the firstborn.
Kwa pamoja nami kwenye kitabu cha Wakorintho wa kwanza, tena nikiguzia katika sehemu ambayo Mungu amemrembesha kabisa na kumpamba na kumuita mzaliwa wa kwanza.
The book of 1 Corinthians chapter 15 verse 20.
Kitabu cha Wakorintho wa kwanza sura ya 15 mstari wa 20.
Primera Corinthians.
Wakorintho wa kwanza
capitolo 15
sura ya 15
fasikilo 20
mstari wa 20
First Corinthians 15:20 says
kitabu cha Wakorintho wa kwanza 15:20 yasema
but Christ has indeed been raised from the dead.
Lakini kweli Kristo amefufuka kutoka kwa wafu.
The first fruit of those who have fallen asleep.
Tunda la kwanza la wale wote waliolala mauti.
Now we're beginning to understand better.
Sasa tunaanza kuelewa bora zaidi.
Why God the Father?
Ni kwa nini Mungu Baba?
When he's greeting the church.
Wakati anasalimia kanisa.
He introduces Christ Jesus to the church.
Anamtambulisha Kristo Yesu kwa kanisa.
As the first born from among the dead.
Kama mzaliwa wa kwanza miongoni mwa wafu.
Because he's saying here very clearly.
Kwa sababu anasema hapa kwa wazi kabisa.
That Christ Jesus has indeed been raised from the dead.
Ya kwamba lakini kweli Kristo Yesu amefufuka kutoka kwa wafu.
The first fruits of those who have fallen asleep.
Tunda la kwanza la wale wote waliolala mauti.
You know that when you have planted a field.
Wajua ya kwamba wakati ambapo umepanda katika shamba.
Because we are broadcasting from Nairobi, Kenya.
Na kwa sababu tunapeperusha hapa toka Nairobi, Kenya.
Let me put it to you. When you have planted a field of corn.
Wakati ambapo umepanda shamba la mahindi.
Don't worry, blessed people.
Usijali watu wabarikiwa.
I am going to decree here tonight and rain will come to the land.
Inaenda kutangaza hapa usiku leo na mvua itanyesha katika mvua katika nchi.
I'm going to decree here and the heavens will open over the land because I'm told that the crops are drying out in the fields.
Ninaenda kuamrisha hapa.
There's no rain in the land.
Ninaenda kuamrisha hapa na mvua itanyesha katika taifa kwa sababu ninaambiwa ya kwamba mimea inakauka katika mashamba ya kwamba kuna mvua katika nchi.
In fact, I'm decreeing that right now.
Hata hivi ninaamrisha hiyo sasa hivi.
That the heavens will open over this land now.
Ya kwamba mbingu zitafunguka juu ya nchi hii sasa.
And the rain will now come to rescue the crops that are burning up.
Na hiyo mvua sasa itakuja na kunyesha na kuokoa ile mimea ambayo inakauka.
There will be massive rain.
Na itakuwa mvua kubwa ajabu.
And then you will have a harvest.
Alafu mtakuwa na mavuno.
I've decreed this world strictly based on the enormity and the terribleness of the words of my tongue.
Nimeamrisha maneno haya kuzingatia tu ukali na ukuu wa maneno ya ulimi wangu.
So it shall be.
Ndivyo itakavyokuwa.
In the mighty name of Jesus.
Katika jina kuu la Yesu.
Amen.
Amina.
So now there's rain coming. I can see rain coming.
Kwa hivyo sasa kuna mvua ambayo inakuja naweza kuona mvua ikija.
I see people running to the church actually.
Naona watu wakikimbia kwenda kanisani.
Right now I see people running to the church. This is life.
Sasa hivi ninaona watu wakikimbia kwenda kanisani hivi
kwa sababu raining. It's raining on them. So the trousers is being wet. I can see the trousers are getting wet up to near the knees as they're running to enter the church as the rain is falling. This is happening right now.
No, no,
this is the vision the Lord is showing me right now.
Hii ni maono ambayo Bwana ananionyesha sasa hivi ya kwamba ninaweza kuona watu wakikimbia kuingia katika kanisa kwa sababu wananyeshewa.
I see them running to the church, but it's raining and the rain is drenching their clothes, the good clothes they had worn, and up to the knees, the trousers are getting wet.
Naona ya kwamba
they are running the church.
Naona ya kwamba wanakimbia kuingia katika kanisa, lakini naona
kwamba this is happening right now.
Hii inatendeka sasa hivi sasa hivi.
This vision is happening right now.
Maono haya yanatendeka sasa hivi.
That means the Lord is now going to open heaven over this land.
Hii inamaanisha kwamba Bwana sasa anaenda kufungua mbingu juu ya nchi hii.
Strictly based on the words of my tongue.
Kuzingatia tu maneno ya ulimi wangu.
So it shall be. Amen.
Ndivyo itakavyokuwa. Amina.
That you may know that the Messiah is coming.
Ili mpate kujua ya kwamba Masiya yuaja.
It's time to repent and turn away from sin.
Na ni wakati wa kutubu na kugeuka kutoka kwa dhambi.
Receive Jesus and be holy.
Mumpokee Yesu na mwe watakatifu.
And sustain that holiness.
Na mudumisha utakatifu huo.
And righteousness.
Na uhaki.
And the fear of God.
Na hofu ya Mungu.
Until the Messiah comes.
Hadi Masiya aje.
So it shall be. Amen.
Ndivyo itakavyokuwa. Amina.
Based on the words of my tongue.
Kuzingatia tu maneno ya ulimi wangu.
Now the heavens are going to open in this land.
Sasa mbingu zitafunguka katika taifa hili.
I have just been told that there is a drought.
Kwa sababu nimeambiwa tu ya kwamba kuna kiangazi.
That the crops are burning out and withering and dying.
Ya kwamba mimea inakauka na kunyauka na kukufa.
But now the Lord will put a smile on the faces of the poor people in the villages.
Lakini sasa Bwana ataweka tabasamu juu ya
uso
za watu ni wanyenyekevu, watu maskini katika vijiji.
And so he's speaking here again.
Kwa hivyo anazungumza hapa tena.
Back to our message of the first.
Turudi katika ujumbe wetu juu ya mzaliwa wa kwanza.
But Christ has indeed been raised from the dead.
Lakini kwa kweli Kristo amefufuliwa kutoka kwa wafu.
The first fruits from among those who have fallen asleep.
Tunda la kwanza la wale wote waliolala mauti.
And so, before I came to command heaven to open,
nilipoita kuamrisha mvua mbingu kufunguka nilikuwa nazungumza kuhusu ukipanda shamba la mahindi.
Like in Africa here.
Kama vile hapa Afrika.
We planted around the grass-thatched houses. We plant the corn around the houses.
Tunapanda
and the whole field even up to around the houses.
Tunapanda mahindi kuzunguka katika ile nyumba ambayo imezekwa nyasi.
Okay, nimesema. Okay, let me just speak so that we don't go back and forth for ili. We plant the corn all over, even up to around the houses.
Tunapanda mahindi kote kote, hata hadi kuzunguka katika manyumba.
Because corn is a staple food in this nation of Kenya.
Kwa sababu mahindi ni chakula cha muhimu kabisa katika taifa hili.
Very healthy food.
Chakula cha afya kabisa.
Has sufficient fiber for your stomach. The doctors talk about the GIT.
Ina fiber.
The GI movement.
Ina fiber ya kutosha kabisa kwa ajili ya tumbo lako.
Digestible fiber.
Zile fiber ambazo zinaweza kuweza kusiagwa.
Hallelujah.
Hallelujah.
To facilitate GI movement.
Ili kwamba kuwezesha ile msongamano wa GI.
Through the mechanoreceptors in your GI tract.
Tokana na ile mechanoreceptors
hata hivyo. Anyhow.
Hata hivyo.
He's saying.
Anasema.
That what I'm saying is that we plant corn around the grass-thatched houses and in the field also, but all up to around.
Kila ambacho.
Use the land properly.
Kila ambacho ninasemea kwamba huwa tunapanda mahindi katika mashamba na hata pia karibu na nyumba.
And so now.
Hivyo basi sasa.
When the harvest is now near.
Wakati sasa mavuno imekaribia.
Then you normally find that there are those crops that have gone ahead. Those plants that have gone ahead and put forth the crops already. The crops are already. So people want to roast maize.
Kwa hivyo unapata ya kwamba kuna ile mahindi ambayo huwa inatangulia ili kwamba kuweka mahindi mapema. Hivyo basi watu wanaanza kuona mahindi kuchoma.
People want, again I said people want to roast maize. If you listen to my words and translate me, won't go back and forth because it's a very long message. Maybe probably 2 o'clock in the night.
Kwa hivyo watu huenda watataka kuchoma mahindi.
Whoa, okay. People normally want to roast maize.
Kwa hivyo kwa kawaida watu wao wanataka kuchoma mahindi.
And so.
Kwa hivyo.
So when they want roast maize.
Kwa hivyo wakati ambapo wanataka kuchoma mahindi.
The harvest season is not yet.
Ile msimu wa kuvuna haujafika bado.
But you can see that it is now near.
Lakini mnaweza kuona kwamba sasa imekaribia.
That's why there are those early crops. Those early ones that normally the crop is ready. Crop is ready. You can see.
Ndiyo sababu unaweza kuona kwamba kuna zile mahindi za mapema ambazo unaweza kuona.
And so normally the mother, normally it's the women, the mother will say, because the pressure is high from the children.
Kwa sababu kwa kawaida ni mama atasema ya kwamba kwa sababu msukumo ni mkubwa kabisa toka kwa watoto.
You say, okay, my daughter, run to the shop and get half a kilo of sugar.
Atasema ya kwamba binti wangu kimbia kwa duka upate nusu ya sukari.
And bring half a kilo of sugar.
Na ulete nusu kilo ya sukari.
And then get also some tea leaves and bring.
Alafu upate pia ununue majani ulete.
Then prepare tea. So today, let today be our first day of roasting maize.
Alafu
in this home.
Wacha leo hii kwa siku yetu ya kwanza ya kuchoma mahindi katika hii boma.
And then she now gives permission. She tells them, okay, my children, all this I did grow them for you.
Alafu sasa anapeana ruhusa na wambia kwamba sasa watoto wangu, hii yote nilipanda kwa ajili yenu.
Let us go ahead and break a few crops and do our first harvest, our first roasting of corn.
Wacha tuende tuvunje mahindi kadha wa kadha, alafu tufanye sasa kuchoma kwetu kwa kwanza kwa mahindi.
So sugar has been brought.
Kwa hivyo sukari imeletwa.
The tea leaves are there.
Majani iko pale.
Then now, we just prepare some tea right there.
Alafu sasa tupika tu chai kidogo hapo.
And as that is happening, people sit out. Most of the time there is the moon.
Alafu wakati hii inatendeka watu wanakaa nje wakati mwingi kuna mwezi.
And then, you know, she brings out the corn and she tells them, but remember this is for the granary. We need to wait until they dry out so we can have corn that can take us into next year.
Hivyo basi wakati ambapo wamekaa pale, analeta mahindi na anaanza kuwavunjia, lakini wakati ambapo anawavunjia na kuwapatia namna hiyo, anawaambia kwamba.
Okay, something else that I said. So anyhow, she said that remember this crop is supposed to be, we are supposed to wait until it dries so we can put it in the granary for to take us through into next year for ugali.
Lakini anawaambia kwamba kumbukeni ya kwamba mahindi hii ni kwa ajili ya kuwekwa katika store, kwa ajili ya kuwekwa katika ghala ili kwamba tukaweze kuiweka kwa ajili ya ugali kwa ajili ya mwaka ujao.
That it may carry us through to next year. I don't know what's going on with Swahili today.
Ili kwamba ipate kutupeleka hadi mwaka ujao.
So we see very clearly.
Hivyo basi tunaona kwa wazi kabisa.
That then they break the first harvest, the first fruit of that harvest.
Kwa hivyo sasa wanavunja ile tunda la kwanza la mavuno hayo.
It's a very exciting day on that day in the home.
Ni siku ya kupendeza sana katika siku hiyo katika boma.
Because the sugar and the tea is already being boiled over there.
Kwa sababu tayari sukari na chai inachemshwa pale.
And then now they start roasting the corn. We are sitting outside, the moonlight is on.
Na sasa wanaanza kuchoma hiyo mahindi, tumekaa nje mwezi iko inawaka kabisa.
And then now every child is eating the corn, roasting and eating. There is joy because it's normally very sweet. It's normally the first crop, the first harvest are very sweet.
Na sasa kila
mtoto, very sweet.
Kila mtoto anakula hiyo mahindi, wanachoma wakikula, kwa kawaida ni furaha.
There is joy in the home.
Kuna furaha katika nyumba.
It's normally very sweet.
Kwa kawaida ni tamu sana sana.
Roasting the first crop.
Kuchoma hiyo mahindi ya kwanza.
They are normally very sweet and they're very milky. They're very, very delicious.
Kwa,
they're sweet.
Kwa kawaida ni tamu sana kabisa, ina maziwa na ni tamu sana.
And so as they roast, sometimes they say, "Mommy, can we break more cobs and roast?"
Kwa hivyo wakati ambapo wanachoma wanasema ya kwamba mama tunaweza kuvunja mahindi zaidi na kuchoma.
No, my children, no. We need to keep this until the final harvest and then we make maize and store in the granary for ugali to take us through to next year. Otherwise, we will suffer from famine.
Anasema kwamba hapana, watoto wangu tunahitaji kuweka hii kwa ajili ya mwaka ujao ili kwamba tukaweza kuhifadhi hii.
Just leave it to mature and dry up in the field so we can be able to do it for ugali.
Wacha tuiwache tupate kukomana kukauka katika shamba ili tupate kuiwacha kwa ajili ya ugali.
Okay, whatever. So there is that conversation going on there.
Hivyo basi kuna mazungumzo haya ambayo inaendelea pale.
And so the mother is restraining them. Then one time he hears, "My children, all this I did for you. All this, it, in any case, was for you. Nani, go ahead and break some four more crops we roast here."
Unapata kwamba mama anawazuia kitu kwa wakati mmoja, anasema kwamba watoto wangu hii yote nilipanda kwa ajili yenu. Hivyo basi
unasikia inaitwa kulima kwa Kiswahili.
Unasema, anasema kwamba watoto wangu hii yote niliwalimia, kwa hivyo nani, enda ukavunje moja, mbili, tatu, nne, tano, ukapata kuleta hapa tuchome.
Uongeze. Okay, thank you. So that we can add here, I don't know what's going on in Swahili tonight, really impeding me here. So that we can add on to what we have eaten, they add more crops.
Ili kwamba tupate kuongeza juu ya kila ambacho tumekula, wanaongeza mahindi zaidi.
But why do I bring this to you?
Kwa hivyo Jen, kwa nini nawaletea hii yote?
Because it's saying here.
Kwa sababu anasema hapa.
But Christ Jesus was indeed raised from the dead.
Lakini kweli Kristo Yesu alifufuka kutoka kwa wafu.
He has indeed been raised from the dead.
Kwa kweli amefufuliwa kutoka kwa wafu.
The first fruits of those who have fallen asleep.
Tunda la kwanza la wale wote waliolala mauti.
So in other words, you're beginning to understand very clearly why the Lord identifies him as the first fruit from among the dead. From the dead.
Hivyo basi moja kwa moja mnaanza kuelewa wazi kabisa ni kwa nini Bwana anamtambulisha kama mzaliwa wa kwanza toka miongoni mwa wafu.
Normally when you break the first few crops as the first fruit and begin to roast at home the corn, it gives you a little taste of how wonderful the harvest is going to be.
Kwa kawaida wakati ambapo unavunja,
it gives you a glimpse of how the harvest will look like.
Kwa kawaida,
what it will look like.
Kwa kawaida unapoanza kuvunja yale mahindi ya kwanza kutoka katika shamba nyumbani, alafu uanze kuchoma, inakupatia kionjo kidogo kuhusiana na jinsi ambavyo mavuno yatakuwa.
So you get a glimpse of how the harvest will be this year.
Hivyo basi unapata kuona jinsi ambavyo mavuno yatakuwa katika mwaka huu.
That is what the Lord is relaying here.
Na hicho ndicho Bwana anamaanisha hapa.
So in Revelation chapter 1 verse 5, as he was greeting the church, he said he gives Jesus the credentials of the first fruit from among the dead. First fruit of the dead. First fruit from the dead, depending on which version you read.
Hivyo basi unapata ya kwamba katika kitabu cha Ufunuo sura ya kwanza mstari wa tano, wakati ambapo anasalimia kanisa, anamtambulisha Yesu Kristo kama mzaliwa wa kwanza miongoni mwa wafu, mzaliwa wa kwanza toka kwa wafu.
That means Christ Jesus has gone as a harbinger ahead of you into the kingdom of glory so that you too may go. Therein is the message God is relaying to the church.
Hii inamaanisha ya kwamba Yesu Kristo tayari ameenda kama mtangulizi kwenda katika ufalme wa Mungu ili nanyi pia mpate kuenenda jinsi hiyo hiyo.
That is where the message is.
Hapo ndipo kuna ujumbe.
That when Christ Jesus died and resurrected.
Ya kwamba wakati Kristo Yesu alipokufa na kufufuka.
Then he afforded the church the opportunity also to defeat death.
Hivyo basi alipatia kanisa pia ile fursa ya kushinda mauti.
That he gave the church even those asleep.
Ya kwamba aliwapatia kanisa hata wale waliolala mauti.
The opportunity to resurrect. So he gave us resurrection as a gift.
Fursa.
Resurrection life.
fursa ya kufufuka. Hivyo basi alitupatia ufufuo kama zawadi, uzima wa ufufuo.
So you see the first message beginning to come through, to peep through.
Hivyo basi waona ujumbe wa kwanza ukianza kujitokeza.
Why the Lord identifies it that way.
Ni kwa nini Bwana anamtambulisha namna hiyo?
As the first fruit of the dead. From among the dead.
Kama tunda la kwanza miongoni mwa wafu.
But I want us to go step by step, blessed people.
Lakini nataka tuende hatua baada ya hatua.
Let us go deep, as you know, I will always take you deep.
Wacha tuende katika vilindi kama vile mjuavyo, kwa kama kila wakati nitawapeleka katika vilindi.
That you may establish your roots deep into the ground.
Ili kwamba mpate kudhibitisha mizizi yenu katika vilindi vya udongo.
In the word of God.
Katika neno la Mungu.
That you may be buttressed and strong, never to be swayed back and forth by the whimsical winds of notions all over the earth.
Ili kwamba mkapate kuwa dhabiti kabisa na kudhibitika kabisa na wenye nguvu katika neno la Mungu. Hivyo basi msije mkayumbishwa kabisa na ulimwengu ama nadharia za ulimwengu.
Kuyumbayumba na kuregarega.
Kuyumbayumba na kuregarega.
Hapana.
Hapana.
But you may be well established.
Ili kwamba mpate kudhibitika vyema kabisa.
In this tremendous word.
Katika neno hili kuu.
And so why does God, when God Almighty in Revelation chapter 1 verse 5 introduces Christ Jesus as the firstborn from the dead, what is the message he's transmitting to you?
Hivyo basi wakati ambapo Bwana Mungu mkuu mwenyezi kwenye kitabu cha Ufunuo sura ya kwanza mstari wa tano, wakati anamtambulisha Yesu Kristo kama mzaliwa wa kwanza miongoni mwa wafu, je, ni ujumbe upi ambao anapeana kwenu?
What is God transmitting? The instruction. What is he giving you as instruction? What is he saying to the church?
Je, ni nini ambacho Bwana anawapatia kama maagizo? Je, nini ambacho anasema kwa kanisa?
Turn with me to Romans chapter 6 verse 23.
Geuka pamoja nami kwenye kitabu cha Warumi sura 6:23.
That we may get started right there.
Ili kwamba tupate kuanza moja kwa moja pale.
Romans 6:23 says.
Kitabu cha Warumi sura 6:23 asema.
Once you get there, we read it together.
Mara tu ukifika pale tusome pamoja.
That you may understand what God is saying. When he identifies Christ as the firstborn from the dead.
Ili mpate kuelewa kile ambacho Mungu anasema wakati anamtambulisha Kristo kama mzaliwa wa kwanza kutoka kwa wafu.
Romans 6:23 says.
Kitabu cha Warumi 6:23 asema.
For the wages of sin is death.
Kwa maana mshahara wa dhambi ni mauti.
So you understand God is telling the church there is death.
Kwa hivyo mwelewa ya kwamba Mungu anaambia kanisa kwamba kunayo mauti.
Death has happened.
Mauti imetendeka.
That's why Christ Jesus is the firstborn from the dead.
Ndio sababu Yesu Kristo ndiye mzaliwa wa kwanza toka kwa mauti.
But he's saying that the wages of sin is death.
Lakini anasema kwamba kwa maana mshahara wa dhambi ni mauti.
So in other words, he's transmitting to the church.
Kwa hivyo kwa maneno mengine analiambia kanisa.
That there has been sin.
Ya kwamba kumekuwepo dhambi.
Sin has been committed.
Dhambi imetendeka.
And therefore death has happened.
Na kwa hivyo kifo kimetendeka.
Then he goes on to say.
Na kwa hivyo anaendelea kusema.
But the gift of God is the eternal life in Christ Jesus our Savior, our Lord.
Bali karama ya Mungu ni uzima wa milele katika Kristo Yesu Bwana wetu.
So when the Lord steps forward, God the Father.
Kwa hivyo wakati ambapo Mungu Baba anapokanyaga mbele.
In his throne.
Katika enzi yake.
Seated there.
Akiwa ameketi pale.
And he greets the church.
Na kusalimia kanisa.
With the credentials of Jesus.
Na sifa za Yesu.
By positioning the resume of Jesus.
Kwa kudhihirisha sifa za Yesu.
The decoration of the glory of Jesus.
Urembo mapambo ya utukufu wa Yesu.
By identifying him to the church as the firstborn from the dead.
Kwa kumtambulisha kwa kanisa kama mzaliwa wa kwanza toka kwa wafu.
But God is essentially saying to the church that are you aware that sin has happened and death has already happened.
Hivyo basi Mungu analiambia kanisa ya kwamba je, macho ya kwamba dhambi imetendeka na kwa hivyo.
The wages of sin is death.
Na ya kwamba mauti tayari imetendeka kwa mtaro.
Sin has happened already.
Na ya kwamba dhambi imetendeka tayari.
And because of that matter of sin.
Na kwa sababu ya hiyo dhambi.
My son.
Mwanangu.
I have sent my one and only begotten son. I have sent to you. One and only son.
Nimemtuma mwanangu mmoja na wa pekee nimemtuma kwenu.
And he has died for you.
Na amekufa kwa ajili
yenu. So God is essentially reminding the church about sin.
Kwa hivyo kimsingi Mungu anakumbusha kanisa kuhusiana na dhambi.
That are you aware that there is sin?
Ya kwamba je, mwacho ya kwamba kuna dhambi?
That the wages of sin is death.
Na mshahara wa dhambi ni mauti.
And he says the firstborn from among the dead.
Na anasema kwamba mzaliwa wa kwanza kutoka kwa wafu.
In other words.
Kwa maneno mengine.
That while sin brought death.
Ya kwamba wakati ambapo dhambi ilileta mauti.
I have already sent my son Jesus.
kifo.
He has triumphed over death.
Ameshinda kifo.
The therapy brought resurrection life to you.
Na kwa hivyo akaleta ufufuo wa uzima kwenu.
Are you aware of that?
Je, mwajua hiyo?
That Jesus has defeated death.
Ya kwamba Yesu ameshinda mauti.
That Jesus has defeated the genesis of death sin.
Ya kwamba Yesu ameshinda mwanzo wa mauti.
And that better for you too now. Those that trust in him, the gift of God, is the eternal life in Christ Jesus our Lord. Have you chosen the gift of God that is the eternal life?
Na kwa hivyo sasa ninyi ambao mmemwamini, ninyi ambao mmemsadiki, anasema kwamba karama ya Mungu ni uzima wa milele katika Kristo Yesu Bwana wetu. Hivyo basi je, mmepokea ile karama na kuchagua karama ya Mungu?
He's saying here.
Anasema hapa.
For the wages of sin is death. That is essentially what God is relaying to the church when he identifies Jesus as the firstborn from the dead.
Anasema kwa maana mshahara wa dhambi ni mauti. Hiyo ndio kimsingi ambayo Mungu Baba analiambia kanisa wakati ambapo anamtambulisha Yesu Kristo kama mzaliwa wa kwanza toka kwa wafu.
But he's exalting resurrection.
Lakini anakweza ufufuo.
In the process is exalting the power of resurrection.
Katika hatua hiyo anakweza nguvu za ufufuo.
And he's exalting the capacity of Jesus, the credentials of Jesus to be able to overcome death.
Na katika hatua hiyo anakweza sasa uwezo wa Yesu, ile mamlaka ya Yesu kuweza kushinda kifo.
And so when the Lord greets the church in Revelation chapter 1 verse 5.
Kwa hivyo wakati ambapo Bwana anasalimia kanisa kwenye kitabu cha Ufunuo sura ya kwanza tano.
And in the process he exposition the decoration of the credentials of Jesus.
Na katika hatua hiyo anadhihirisha urembo wa sifa za Yesu Kristo.
He identifies Jesus the church as the firstborn from the dead.
Anamtambulisha Yesu Kristo kwa kanisa kama mzaliwa wa kwanza toka kwa wafu.
The Lord is essentially celebrating the following.
Bwana kimsingi anasherehekea ifuatayo.
That Jesus has overcome death.
Ya kwamba Yesu ameshinda kifo.
That Jesus has resurrected.
Na Yesu amefufuka.
And he has advanced and delivered resurrection to the church.
Na kisha ameendelea na kupeana ufufuo huo kwa kanisa.
So it's a tremendous conversation.
Na kwa hivyo ni mazungumzo makuu kabisa.
But can we walk through it step by step?
Lakini je, tuweza tembea kupitia kwa hatua kwa hatua?
Turn with me the book of Genesis chapter 2, 16 and 17.
Tuko pamoja nami kwenye kitabu cha Mwanzo sura ya 2, 16, 17.
Genesis 2, 16 and 17 it says.
Kitabu cha Mwanzo sura ya 2, 16, 17 sema.
You can even begin verse 15 if you want.
Hata unaweza kuanzia mstari wa 15 ukitaka.
It says, the Lord God took the man and put him in the garden of Eden to work it, care of it.
Anasema ya kwamba Bwana Mungu akamchukua huyo mtu akamweka kwenye bustani ya Edeni ailime na kuitunza.
And 16 he says.
Mstari wa 16 anasema.
And the Lord God commanded man.
Naye Bwana Mungu akamwagiza huyo mtu.
Akamwamrisha, according to me here. He says, and the Lord God commanded man. It's a command.
Anasema naye Bwana Mungu akamwamrisha huyo mtu.
You are free to eat from any tree in the garden.
Akamwambia uko huru kula matunda ya mti wowote katika bustani.
God is now giving his law. Listen very carefully to the law. Very carefully to the law of God.
Mungu sasa anapeana amri yake. Sikilizeni kwa makinifu sana amri ya Mungu.
You are free to eat from any tree in the garden.
Uko huru kula matunda ya mti wowote katika bustani.
But you must not eat from the tree of the knowledge of good and evil.
Lakini kama usile matunda ya mti wa ujuzi wa mema na mabaya.
For when you eat from it, you will certainly die.
Kwa maana siku utakapokula matunda yake, hakika utakufa.
You see now the law of God.
Je, sasa mnaona sheria ya Mungu?
God Almighty presenting his law before mankind.
Bwana Mungu mkuu mwenyezi akileta sheria yake mbele za mwanadamu.
And telling man, this is the law I give you today.
Na kumwambia mwanadamu ya kwamba hii ndio sheria ninayokupa leo hii.
But when you turn to the book of Romans chapter 3:23.
Lakini ukigeuka na kwenda kwenye kitabu cha Warumi sura 3:23.
Turn with me there. I'm developing this for you that you may have a broader understanding.
Geuka pamoja nami pale, ninaweza kuwapanulia hii ili kwamba mpate kuufahamu.
I am developing this for you that you may have a broader understanding.
Ninawaletea hii na kuwafanyia hii ili kwamba mpate kuwa na ufahamu ulio mkubwa kabisa.
The book of Romans 3:23 says the following.
Kitabu cha Warumi sura 3:23 nasema ifuatayo.
After giving his law to mankind.
Baada ya kumpatia binadamu sheria yake.
Then Romans 3:23 says.
Hivyo basi kwenye kitabu cha Warumi 3:23 anasema.
For all have sinned.
Kwa kuwa wote wametenda dhambi.
And fallen short of the glory of God.
Na kupungukiwa na utukufu wa Mungu.
For all have sinned.
kwa kuwa wote wametenda dhambi.
And fallen short of the glory of God.
Na kupungukiwa na utukufu wa Mungu.
For all have sinned.
Kwa kuwa wote wametenda dhambi.
And fall short of the glory of God.
Na kupungukiwa na utukufu wa Mungu.
In other words, the Lord is saying.
Kwa maneno mengine Bwana anasema.
That when he created man, when God is identifying Jesus as the firstborn from the dead.
Ya kwamba wakati ambapo Mungu anamtambulisha Yesu Kristo kama mzaliwa wa kwanza toka kwa wafu.
In instance, the Lord is telling the church.
Kimsingi Bwana anaambia kanisa.
The Lord God himself, God the Father.
Bwana Mungu Baba mwenyewe.
Is telling the church.
Analiambia kanisa.
That when he created mankind.
Ya kwamba alipoumba mwanadamu.
He created them with such a grace.
Aliwaumba na neema.
Such a love.
Upendo mkuu.
To give them all the resources he created.
Kuwapatia rasilimali zote alizoumba.
And delegated power to them.
Na akawapatia uweza.
And then he laid in their hands the law of God.
Alafu akaweka mikononi mwao sheria ya Mungu.
That we have seen in the book of Genesis 2:16-17.
Ambayo tumeona kwenye kitabu cha Mwanzo sura ya pili mstari wa 16-17.
He placed the law in their hands.
Aliweka sheria mikononi mwao.
And he said, don't break this law.
Akasema ya kwamba msiivunje sheria hii.
But along the way the devil lied to mankind.
Lakini katikati mwa barabara shetani akadanganya binadamu.
And now he says.
Na sasa anasema.
For all have sinned.
Kwa kuwa wote wametenda dhambi.
And short of the glory of God.
Na kupungukiwa na utukufu wa Mungu.
So meaning all mankind have broken the law of God.
Kumaanisha ya kwamba binadamu wote wanadamu wote wamevunja sheria ya Mungu.
So when God is introducing Christ Jesus as the firstborn from the dead.
Kwa hivyo wakati ambapo Mungu anamtambulisha Yesu Kristo kama mzaliwa wa kwanza kutoka kwa wafu.
Is essentially underscoring to the church.
Singi anadhihirisha kwa kanisa.
And all humanity.
Na binadamu wote.
That all men have sinned.
Ya kwamba watu wote wanadamu wote wamekosa
dhambi. All men have broken his law.
Watu wote wamevunja sheria yake.
And for that matter they owe him death.
Na kwa sababu hiyo wanapaswa kufa.
Because the Bible says, the law of God says, for the wages of sin is death.
Kwa sababu neno la Bwana nasema ya kwamba kwa maana mshahara wa dhambi ni mauti.
Why?
Kwa nini?
Because he said.
Kwa sababu anasema.
That when he brought Jesus, the eternal God, Jesus is the eternal.
Ya kwamba wakati ambapo alimleta Yesu Kristo, Mungu wa milele, Yesu ni wa milele.
That when mankind fell, there was no other way to redeem him.
Ya kwamba wakati mwanadamu alipoanguka, hakukuwepo na njia nyingine ya kumkomboa.
When they sinned.
Walipotenda dhambi.
There was no other way to redeem mankind.
Hakukuwepo na njia nyingine ya kumkomboa mwanadamu.
From sin.
Toka kwa dhambi.
Why?
Kwa nini?
Because the glory of God that is deposited in the law of God.
Kwa sababu utukufu wa Mungu ambao umewekwa katika sheria ya Mungu.
That he was giving to mankind. Genesis 2:16-17.
Ambaye alikuwa anampatia mwanadamu kwenye kitabu cha Mwanzo sura ya 2:16-17.
That glory that he advanced to them is an eternal glory.
Utukufu huo ambao aliwapatia ni utukufu wa milele.
Of the eternal God.
Wa Mungu wa milele.
And so when mankind offended the glory of God.
Na kwa hivyo wakati ambapo mwanadamu alifanyia hatia utukufu wa Mungu.
And remember in that place the glory of God was abound in the garden of Eden.
Na kumbukeni ya kwamba mahali pale utukufu wa Mungu ulikuwa tele katika bustani la Edeni.
Remember the ark of the covenant was in the garden.
Kumbukeni ya kwamba sanduku la agano lilikuwa katika bustani.
That's why you see the two cherubim of glory in the garden.
Ndio sababu mnaona ya kwamba makerubi wawili wa utukufu katika bustani.
And that's why you see the tree of life in the garden.
Ndio sababu mnaona
ya kwamba the garden of Eden.
Ndio sababu mnaona ya kwamba mti wa uzima katika bustani la Edeni.
And so when mankind offended God.
Hivyo basi wakati ambapo mwanadamu alipomtusi Mungu.
He essentially offended the eternal glory of God.
Kimsingi alitusi neema utukufu wa milele wa Mungu. Sikilizeni hii sasa.
Mankind therefore sinned against the eternal glory of the eternal God.
Hivyo basi sasa wanadamu wakatenda dhambi dhidi ya utukufu wa milele wa Mungu wa utukufu wa milele.
So how does mankind pay that to God?
Hivyo basi je, sasa ni vipi ambavyo mwanadamu anaweza kumrudia Mungu?
Because mankind is mortal.
Kwa sababu mwanadamu ni wakufa.
And so there is no other way to pay for that eternal glory of God that mankind has offended.
Kwa hivyo hakuna njia nyingine ya kulipa utukufu huo mkuu wa milele wa Mungu ambao mwanadamu ameitusi.
Than the wages of sin, which is death.
Kuliko mshahara wa dhambi ambayo ni kifo.
But then now, that death has to be eternal death.
Lakini sasa kifo hicho chapaswa kuwa kifo
Therefore, mankind that has disobeyed God must now be able to wear a glorious eternal body that can take the judgment of God eternally in order to quench, to satisfy the eternal anger, wrath of God.
Ndio sababu sasa wanadamu ambao sasa wamemtusi Mungu ni lazima wapate kuvalia mwili wa utukufu wa milele ambao unaweza sasa kutuliza na kupumzisha hiyo
that can be judged eternally, that the wrath of God may be quenched.
Ambao inaweza kuhukumiwa
that the wrath of God anger may be satisfied.
Ambao inaweza kuhukumiwa milele kwamba ghadhabu ya Mungu, hasira ya Mungu ikapate kutoshelezwa.
Did you understand the basic blessed people? Why is introducing Jesus as the firstborn from the dead? In other words, he's telling mankind that there was no way you were going to pay God for offending the eternal God. So he had to bring Christ Jesus, who is the eternal, that he may bring the eternal glory of God and now redeem mankind. So when God Almighty is introducing Christ Jesus as the firstborn from the dead, he's essentially reminding the church of the wages of sin, and that only Christ Jesus, the Messiah, is the one that can give you resurrection life beyond this life, the mortal life you are living. That you may be able now to inherit the eternal kingdom of God. And so the Lord is reminding the church of sin and the consequences of sin. If you go to the book of Ecclesiastes chapter 7 verse 20, still building on this for you that you may understand why the salutation by saying the firstborn from the dead. Why the salute?
Kwa nini hiyo salamu?
Hallelujah.
Hallelujah.
The book of Ecclesiastes chapter 7:20 says.
Kitabu cha Mhubiri 7:20 asema.
Once you get there, we read together.
Mara tu kifika pale tusome pamoja.
He's saying the following.
Anasema ifuatayo.
Indeed, there is no one on earth who is righteous.
Hakika hakuna mtu mwenye haki duniani. Hakuna mtu mwenye haki duniani.
Indeed, there is no one on earth who is righteous.
Hakika hakuna mtu yeyote duniani ambaye ni mwenye haki.
No one who does what is right, righteous, and never sin.
Ambaye hufanya mambo ya haki na kamwe asitende dhambi.
That is what the Lord is saying when he greets the church by raising the credentials of Jesus as.
Hiyo ndiyo ambayo Bwana anasema wakati ambapo anasalimia kanisa kwa kuinua na kukweza sifa za Yesu kwa kusema kwamba mzaliwa wa kwanza kutoka kwa wafu.
Meaning you will need Jesus.
Kumaanisha kwamba utamhitaji Yesu.
Meaning without Jesus you have no life.
Kumaanisha kwamba bila Yesu huna maisha.
He's praising the fact that sin has consequences.
Anakweza kauli ya kwamba dhambi ina madhara.
He's telling mankind that choices have consequences.
Anaambia binadamu ya kwamba chaguo zina madhara yake.
And he's saying that if you choose sin, sin has consequences.
Na anasema ya kwamba iwapo utachagua dhambi, dhambi ina madhara yake.
But within the consequences of sin, that is death.
Lakini ndani ya madhara, mshahara wa dhambi ambaye ni mauti.
He's telling mankind that the grace of God is Christ Jesus has triumphed over death.
Anaambia wanadamu ya kwamba neema ya Mungu ni Yesu Kristo ambaye ameshinda kifo.
In other words, the Lord is reminding the church.
Kwa maneno mengine Bwana analikumbusha kanisa.
About Isaiah 53.
Kuhusu kitabu cha Isaiah 53.
What Jesus did for them.
Kila ambacho Yesu aliwafanyia.
Where he says from verse 3.
Ambapo anasema kwanza mstari wa 3.
That he was despised.
Ya kwamba alidharauliwa.
And we reject again. He was despised and rejected by all mankind.
Alidharauliwa na kukataliwa na wanadamu wote.
A man of suffering and familiar with pain.
Mtu ajuaye mateso, mtu wa mateso mengi ajuaye uchungu.
A man of sorrows, familiar with pain.
mtu wa huzuni nyingi ajuae mateso.
Like one from whom people hide their faces.
Kama mtu ambaye watu humficha nyuso zao.
He was despised.
Alidharauliwa.
And we esteemed him not.
Wala hatukumhesabu kuwa kitu.
Surely he took up our pain.
Hakika alichukua uchungu wetu.
And bore our suffering.
Na akajitwika huzuni zetu.
Yet we considered him punished by God.
Hata hivyo tunifikiri amepigwa sana na Mungu.
Smitten and stricken by him.
Amepigwa sana naye.
And afflicted.
Na kuteswa.
But he was pierced for our transgression.
Lakini alitobolewa kwa ajili ya makosa yetu.
For that transgression you saw in the garden.
Kwa ajili ya makosa hayo ambayo mliona katika bustani.
That everybody inherited in their DNA.
Ambayo kila mtu alirithi katika DNA yake.
Oh, with your lineage to Adam and Eve.
Kuzingatia ukoo wenu kwa Adamu na Hawa.
But he was pierced for our transgression.
Lakini alitobolewa kwa ajili ya makosa yetu.
He was crushed for our iniquity.
Alichubuliwa kwa ajili ya maovu yetu.
The punishment that brought us peace was on him.
Adhabu iliyotuletea sisi amani ilikuwa juu yake.
And by his wound we are healed.
Na kwa majeraha yake sisi tumepona.
So this is what God Almighty was reminding the church about.
Kwa hivyo hii ndiyo ambayo Bwana Mungu Mkuu Mwenyezi alikuwa anakumbusha kanisa kuhusu.
Even recently when he came in the cloud that you see up there on your screen now.
Hata hivi majuzi wakati ambapo alikuja katika wingu lake ambalo mnaona hapo juu katika runinga zenu sasa.
That is all he was reminding the church about.
Hiyo ndiyo yote ambayo alikuwa anakumbusha kanisa kuhusu.
As the firstborn from the dead. When he does identify Jesus. As the firstborn from the dead. Can you put the cloud again, please, so that we can sort this out?
Come and die for you.
So when the Lord God greets the church in Revelation chapter 1 verse 5,
kwa hivyo wakati ambapo Bwana Mungu anaposalimia kanisa kwenye kitabu cha Ufunuo sura ya kwanza mstari wa 5,
and he identifies him as the firstborn from the dead,
na kumtambulisha kama mzaliwa wa kwanza toka kwa wafu,
is essentially pointing the church to the cross,
kimsingi anakonyesha kanisa kwa msalaba,
and the great work that Jesus did to deliver the church at the cross,
na kazi kubwa ambayo Yesu alifanya ili kukomboa kanisa pale msalabani.
And the book of Genesis 14,
na kwenye kitabu cha Mwanzo 14,
when God identifies Jesus before the church,
wakati ambapo Mungu anamtambulisha Yesu mbele ya kanisa,
and he says,
na kusema,
the firstborn from the dead,
mzaliwa wa kwanza toka kwa wafu,
what is the message to you?
Je, ujumbe ni upi kwenu?
And he talk about firstborn from the dead, meaning he has resurrected, he has come back,
na anazungumza kuhusu mzaliwa wa kwanza toka kwa wafu kumaanisha kwamba amefufuka, amerudi tena,
he has defeated death,
ameshinda kifo, kumaanisha
there is going to be a harvest from the dead,
ya kwamba kunaenda kuwepo na mavuno toka kwa wafu,
meaning you the church too can defeat death,
kumaanisha kwamba ninyi kanisa pia mnaweza kushinda kifo,
only through Christ Jesus,
kupitia tu kwa Kristo Yesu.
The book of Genesis 14 as we read 17 on,
kitabu cha Mwanzo 14 tunaposoma 17 kuendelea,
when God Almighty introduces Christ Jesus as the firstborn from the dead,
wakati Mungu mkuu mwenyezi anapomtambulisha Yesu Kristo kama mzaliwa wa kwanza toka kwa wafu,
what is he saying?
Anasema nini?
To the church.
Kwa kanisa.
This is what he's saying.
Hiki ndicho anasema.
The superiority of the sacrifice of the Christ.
Ukuu wa dhabihu ya Kristo.
He says Genesis 14:17, after Abraham returned from defeating Kedorlaomer.
Kwenye kitabu cha Mwanzo 14:17 anasema Abraham aliporudi baada ya kumshinda mfalme Kedorlaomer.
And the kings allied with him.
Na wale wafalme waliojiunga naye.
The king of Sodom came out to meet Abraham in the valley of Shaveh.
Mfalme wa Sodoma akatoka kwenda kumlaki Abrahamu katika bonde la Shawe.
That is the king's valley.
Hilo ni bonde la mfalme.
Then Melchizedek, king of Salem.
Ndipo Melchizedek mfalme wa Salemu.
Brought out bread and wine.
Alipoleta mkate na divai.
And he was priest of God most high, Elion.
Alikuwa kuhani wa Mungu aliye juu sana, Elion.
And he blessed Abraham saying,
akambariki Abrahamu akisema,
blessed be Abraham by God most high,
abarikiwe Abrahamu na Mungu aliye juu sana,
creator of heaven and earth,
muumba wa mbingu na dunia.
And so look at that.
Kwa hivyo tazameni hiyo.
He say,
anasema,
that when he is introducing Christ Jesus as the firstborn from the dead,
ya kwamba wakati anamtambulisha Kristo Yesu kama mzaliwa wa kwanza toka kwa wafu,
this is essentially what the Lord God is transmitting to the church.
Hii ndio kimsingi ambayo Bwana Mungu anasema kwa kanisa.
He's telling them,
anawaambia,
that there is sin that happened on the earth,
ya kwamba kuna dhambi iliyotendeka duniani,
and that the wages of sin is death,
na ya kwamba mshahara wa dhambi ni mauti,
and that owing to the wages of sin death,
na ya kwamba kuzingatia mshahara wa dhambi mauti,
he sent Jesus the Messiah to die and deliver the church.
Alimtuma Yesu Kristo Masihi apate kufa na kukomboa kanisa.
But in so doing is exalting the supremacy of the priesthood of the Messiah.
Lakini kwa kufanya hivyo anakweza ukuu wa ukuhani wa Masihi.
He's saying the priesthood of the Messiah is so supreme that defeated death.
Ya anasema ya kwamba ukuu wa ukuhani wa Masihi ni mkuu sana zaidi ya kwamba alishinda mauti.
He's raising here the supremacy of the sacrifice of the Messiah.
Anakweza hapa ukuu wa dhabihu ya Masihi.
That only the bread and wine that the Melchizedek brought can be able to remove man from death.
Ya kwamba mkate na divai tu ambayo Melchizedeki alileta ndio ambayo inaweza kuondoa kifo.
That only the blood of Jesus.
Ya kwamba damu ya Yesu tu peke yake.
That was shed at Calvary.
Ambayo ilimwagika Calvary.
Is able to defeat death.
Ndio ambayo inaweza kushinda kifo.
So when God the Father.
Kwa hivyo wakati ambapo Mungu Baba.
He's introducing, he's greeting the church and introducing the Messiah as the firstborn from the dead.
Wakati anasalimia kanisa na kumtambulisha Masihi kama mzaliwa wa kwanza toka kwa wafu.
He's essentially saying,
kimsingi anasema,
that he's pointing you to the Messiah.
Ya kwamba anawakonyeza kwa Masihi.
I have appointed the Messiah as your Redeemer.
Nimemteua Masihi kama mkombozi wenu.
I have appointed the Messiah as your Savior.
Nimemteua Masihi kama mwokozi wenu.
Run to the Messiah.
Geukieni Masihi.
Run to the Messiah.
Geukieni kwa Masihi.
The Messiah has already brought the first fruits, meaning there is more coming at rapture.
Na Masihi tayari ameleta.
So there is so much in that message.
Na Masihi tayari ameleta.
That message also talked about. God Almighty, in Revelation chapter 1 verse 5 decides to greet the church by identifying Jesus as the firstborn today. In other words, he's pointing the church to the fact that very soon you are going to enter here. He is the firstborn, and then the rest will now come. The first fruit, and then the rest will come. Hallelujah.
Hallelujah.
And turn with me to John chapter 2. John chapter 2, let's shift focus down to Jesus. What Jesus said. Turn with me to John chapter 2, read together.
18
and
22.
The Jews then responded to him, what sign can you show us to prove your authority to do all this? Remember, he went to clean the house of the Lord, clean out corruption from the house of God. And so they saw how furious he was at the marketing and the selling that was going on there. Then the Jews responded to him, what sign can you show us to prove to us your authority to do all this? Jesus answered them, destroy this temple,
and
I'll raise it again in 3 days. In other words, Jesus, by responding to them, Jesus pointed them to the resurrection of the Messiah. In other words, Jesus, by responding to them, he brought it to them that he has capacity to be able to take away the penalty of death from mankind.
Aliwadhihirishia ya kwamba anao uwezo na mamlaka ya kuondoa ile mshahara wa mauti kwa mwanadamu.
He said,
anasema,
when he answered them,
wakati alipowajibu,
and he said that when you bring down this temple, then in 3 days you raise it up.
Akasema ya kwamba mkilibomoa hili hekalu basi kwa siku tatu nitaliinua juu.
In responding to them,
kwa kuwajibu,
Jesus himself said that the proof he has, what will prove that he is the Messiah, is when he is able to resurrect after 3 days. Authority to be able to vanquish death. So when I resurrect, will be the proof that I am the Messiah. I am the one sent to come and destroy death and give mankind a new hope of life, eternal life.
Mimi peke yake ndiye ambaye nina mamlaka ya kufutilia mbali kabisa dhambi za watu wote na kuondoa kifo kabisa toka katika maisha ya wanadamu. Na hivyo basi wakati ambapo nitafufuka, hilo ndilo thibitisho ya kwamba ninayo mamlaka ya kupata kuwapatia binadamu uzima wa milele.
I alone have authority to be able to remove the penalty, to cancel the penalty of death that is hanging over the man because of sin.
Mimi peke yake tu ndio nina mamlaka ya kufutilia mbali ile adhabu ya mauti ambayo iko juu ya mwanadamu kwa sababu ya dhambi.
And because of that,
na kwa sababu ya hiyo,
by God introducing Jesus as the firstborn from the dead, because of that,
kwa Mungu Baba kumtambulisha Yesu Kristo kama mzaliwa wa kwanza toka kwa wafu kwa sababu ya hiyo,
because of that, God opened, he opened for the church such a powerful paradigm.
Kwa sababu ya hiyo,
a powerful life, a new life.
Kwa sababu ya hiyo, Mungu alifungulia kanisa maisha makuu kabisa, mpangilio mpya mkuu kabisa.
So in other words, with God the Father Yahweh, my friend, is greeting the church and is laying forth the credentials of Jesus as the firstborn from the dead. He's essentially telling them, are you aware that there is a big door open for you?
Hivyo basi wakati ambapo Mungu Baba Yahweh rafiki wangu, wakati ambapo anasalimia kanisa na kuweza kumtambulisha Yesu Kristo kama mzaliwa wa kwanza toka kwa wafu kwa kanisa, hivyo basi ana maneno mengine anasemea kwamba je, macho ya kwamba nimewafungulia mlango mkubwa.
Turn with me right away, blessed people.
Geukeni pamoja nami moja kwa moja
watu wa barikiwa.
Sasa kwa kanisa.
The book of 1 Corinthians 15:20 again.
Kitabu cha Wakorintho wa kwanza 15:20 tena.
Let's go there.
Wacha tuende hapo.
1 Corinthians 15:20 says.
Kitabu cha Wakorintho wa kwanza 15:20 asema.
I'll wait for you. Turn with me so we read together because they are Russian speaking and I appreciate you. They are Ukrainian speaking. We have all the nations around Moldova up to Belarus, you know, tuned in.
Geukeni pamoja nami nitaongoja kwa sababu tunayo mataifa mengi kabisa hadi kule Ukraine, Russia, Moldova, hadi kule juu ambao wanasikiliza.
Even Belarus.
Hata Belarus.
And all over the earth. So turn with me to 1 Corinthians 15.
Na kote duniani geukeni pamoja nami kwenye kitabu cha Wakorintho wa kwanza 15.
No, the Lord spoke big.
Bwana alinena makubwa.
When he introduced Jesus as the firstborn from the dead.
Wakati alipomtambulisha Yesu kama mzaliwa wa kwanza toka kwa wafu.
In other words, he pointed man their sin. But the wages of sin, their sin and the wages of that sin. And the cost, what it has cost heaven.
Kwa maneno mengine alikonyaza binadamu kwa dhambi zao na mshahara wa hiyo dhambi na kila ambacho imegharimu mbingu.
The book of 1 Corinthians 15, I'm reading 20 again.
Kitabu cha Wakorintho wa kwanza 15 anasoma mstari wa 20 tena.
And so I am now shifting to what it says to the church.
Na sasa nimegeuka na kwenda kwa kila ambacho anasema kwa kanisa.
That resurrection that God the Father, resurrection of the Messiah, resurrection that God the Father is exalting in his creeping. What does it say to you?
Huo ufufuo wa Masia ambao Mungu Baba anakweza katika salamu zake. Hivyo basi je, anawaambia nini?
Book of 1 Corinthians 15:20 says.
Kitabu cha Wakorintho wa kwanza 15:20 asema.
But Christ has indeed been raised from the dead.
Lakini kwa kweli Kristo amefufuliwa kutoka kwa wafu.
The first fruit for those who have fallen asleep.
Tunda la kwanza kwa wale wote waliolala mauti.
So in other words, what God the Father introduced Christ Jesus as the firstborn from the dead.
Kwa hivyo kwa maneno mengine wakati ambapo Mungu Baba anapomtambulisha Yesu Kristo kama mzaliwa wa kwanza toka kwa wafu,
he therefore presented a tremendous hope, the hope of resurrection for the church.
Kwa hivyo alileta tumaini kubwa sana kabisa, tumaini la ufufuo kwa kanisa.
That even the Christians, even you, whosoever dies before rapture, you have hope. Now you have hope,
yes,
beyond the tomb, the hope of resurrection.
Ya kwamba hata ninyi wa Kristo, yeyote ambaye atakufa kabla ya unyakuzi, sasa mnalo tumaini, tumaini la ufufuo ambalo linapita kaburi.
What an awesome God.
Ni Mungu mkuu wa namna gani.
He's greeting the church in terms of the hope of resurrection that he has given the church.
Anasalimia kanisa kwa maneno ya tumaini kuu la ufufuo ambalo amelipatia kanisa.
Number two.
Jambo la pili.
Turn with me to Daniel chapter 12 verse 2.
Geukeni pamoja nami kwenye kitabu cha Danieli sura ya 12 mstari wa 2.
Daniel 12:2.
Kitabu cha Danieli 12:2.
It says the following.
Anasema yafuatayo.
Daniel 12. Libro de Daniel 12, versículo 2.
Kitabu cha Danieli 12 mstari wa pili.
En español.
Kwenye Kispanyola.
It's Daniel chapter 12 verse 3 says the following.
Kitabu cha Danieli 12:2 asema yafuatayo.
So we may read together.
Ili tusome pamoja.
Multitude who sleep in the dust of the earth will awake. Hallelujah.
What?
That is the hope. He's giving the catch.
Watu wengi ambao wamelala kwenye mavumbi ya dunia watamka. Hallelujah. Hilo ndilo tumaini ambalo analipatia kanisa.
So when God the Father identified Christ Jesus as the firstborn from the dead, this is the hope he was laying before the church.
Kwa hivyo wakati ambapo Mungu Baba anapomtambulisha Yesu Kristo kama mzaliwa wa kwanza kutoka kwa wafu, hili ndilo tumaini ambalo analipatia kanisa.
The hope beyond death. The hope beyond the mortal life here.
Tumaini kupita kifo, tumaini kupita maisha hapa duniani.
But he was also delivering another message.
Lakini pia alikuwa anapeana ujumbe mwingine hapa.
So follow me on Daniel 12:2.
Kwa hivyo mnifuate kwenye kitabu cha Danieli 12:2.
Multitudes who sleep in the dust of the earth will awake. To awake means to resurrect.
Watu wengi ambao wamelala kwenye mavumbi ya dunia watamka. Kuamka inamaanisha kufufuka.
Come to everlasting life.
Baadhi yao kwenye uzima wa milele.
And others to shame and everlasting contempt.
Na wengine kwenye aibu na kudharauliwa milele.
In other words, when God the Father was introducing the Messiah as the firstborn from the dead, he was essentially presenting everlasting life to the church. Choose life, he says.
Kwa maneno mengine, wakati ambapo Mungu Baba alikuwa anamtambulisha Masia kama mzaliwa wa kwanza toka kwa wafu, kimsingi alikuwa anadhihirisha na kuleta uzima wa milele.
In other words, he was telling the church that everlasting life is coming. He's waiting for you up here.
Kwa maneno mengine, alikuwa anaambia kanisa ya kwamba uzima wa milele unakuja, unawaongoja hapa juu.
Number three.
Jambo la tatu.
But when he introduced Christ Jesus as the firstborn from the dead,
wakati ambapo alimtambulisha Kristo Yesu kama mzaliwa wa kwanza toka kwa wafu,
he was also telling the church,
pia alikuwa anaambia kanisa,
that the judgment of God is coming,
ya kwamba hukumu ya Mungu inakuja,
that there are those that will reject Jesus,
ya kwamba kuna wale ambao watamkataa Yesu,
and they will be resurrected for shame and everlasting condemnation.
Na watafufuliwa kwa ajili ya aibu na kudharauliwa milele.
The judgment of Yahweh is coming.
Hivyo basi hukumu ya Mungu Yahweh inakuja.
Hallelujah.
Hallelujah.
And then you turn to the book of 1 Thessalonians chapter 4.
Na ukigeuka kwenye kitabu cha Wathesalonike wa kwanza sura ya 4.
God will be there, blessed people of all languages on the earth.
Geuka pamoja nami, watu wabarikiwa toka katika lugha zote za duniani.
And it was so powerful yesterday to hear the Russian speaking on our radio, on the radio of the Lord.
Na ilikuwa ya ilikuwa ya nguvu kabisa kusikiliza wale ambao wanazungumza kwa lugha ya Russia katika redio ya Bwana.
Russian communities are all over the world. They are full in Canada, full in the US, full in Australia, full in Europe. It was such a powerful gain.
Na jamii, watu wa Urusi wamejaa kote kote katika ulimwengu, wamejaa kila mahali. Hivyo basi ilikuwa faida kubwa kabisa.
Hallelujah.
Hallelujah.
Doing top science, top things in technology.
Wakifanya sayansi ya ngazi ya juu, mambo makubwa kabisa katika teknolojia.
Hallelujah.
Hallelujah.
And it says 1 Thessalonians chapter 4:16-17 it says.
Anasema kwenye kitabu cha Wathesalonike wa kwanza sura ya 4:16-17.
So the Lord himself will come down from heaven with a loud command.
Kwa maana Bwana mwenyewe atashuka toka mbinguni akitoa amri kwa sauti kuu.
And with the voice of the archangel.
Pamoja na sauti ya malaika mkuu.
And with the trumpet call of God.
Na sauti ya tarumbeta ya Mungu.
And the dead in Christ will rise first.
Na waliolala mauti wakiwa na mwamini Kristo watafufuka kwanza.
After that we who are still alive.
Baada ya hilo sisi tulio hai bado.
Okay, let me repeat that. And the dead in Christ will resurrect and rise first.
Na wale waliolala mauti wakiwa na mwamini Kristo watafufuka na kukaa kwanza.
After that, those who are alive and are holy will also translate and be caught up with them up there.
Na baada ya hilo sisi tulio hai bado tuliosalia tutanyakuliwa pamoja nao huko
juu. We'll be translated and then catch up with them in the sky.
Watabadilishwa na kisha ukapate kukutana nao katika anga.
So what was God telling the church when he identified Jesus as the firstborn from the dead?
Hivyo basi, je, ni nini ambacho Bwana Mungu alikuwa anaambia kanisa wakati alimtambulisha Kristo Yesu kama mzaliwa wa kwanza toka kwa wafu?
He was essentially telling the church that the rapture of the church is coming. Be ready.
Kimsingi alikuwa anaambia kanisa ya kwamba unyakuzi wa kanisa unakuja.
Because at the rapture there will be resurrection. The fruit that follows Jesus will happen at rapture. the earth.
Kwa sababu alisema ya kwamba Yesu Kristo amefufuka kama tunda la kwanza miongoni mwa wale ambao wamelala katika mavumbi ya dunia.
So God was promising the church, the rapture of the church. When you have the first fruit, then the real harvest is about to happen.
Hivyo basi Mungu alikuwa na ahidi kanisa unyakuzi wa kanisa. Hivyo basi ukiwa na tunda la kwanza unajua ya kwamba mavuno sasa kamilifu yanaenda kutendeka.
Hallelujah.
Hallelujah.
So God was promising the church the rapture.
Kwa hivyo Mungu alikuwa na ahidi kanisa unyakuzi.
Telling the church that at the rapture, then there will be another resurrection. Now the first resurrection from the humans will come into glory.
Na sasa kiambia sasa watu ya kwamba baada ya unyakuzi kutakuwepo na ufufuo wa kwanza. Sasa toka katika ufufuo huo.
The first resurrection of mankind entering heaven will take place.
Sasa ufufuo wa kwanza wa binadamu ukitendeka utatendeka sasa. Ukiingia katika
wale ambao wataingia ufalme wa mbinguni. Because Jesus was the first fruit, that means first born, he went to heaven first.
Wale ambao wataingia katika ufalme wa mbinguni kwa sababu Yesu alikuwa tunda la kwanza.
After resurrecting. Then the rest will now follow.
Alafu sasa wengine watafuata.
When the Lord introduces Jesus as the firstborn from among the dead.
Wakati ambapo Bwana anamtambulisha Yesu Kristo kama mzaliwa wa kwanza miongoni mwa wafu.
Romans chapter 8:11.
Kitabu cha Warumi 8:11.
You see blessed people.
Je, mnaona watu wabarikiwa?
It's big here.
Ni kubwa sana hapa.
The Lord spoke to me.
Bwana alinena mengi makubwa sana.
It wasn't a small conversation.
Hayakuwa mazungumzo madogo.
Turn with me to Romans chapter 8, we read 11.
Dokani pamoja nami kwenye kitabu cha Warumi 8 tusome 11.
He says the following.
Anasema yafuatayo.
Romans chapter 8 verse 11.
Kitabu cha Warumi sura 8:11.
And if the spirit of him who raised Jesus from the dead is living in you.
Nanyi ikiwa roho wa Mungu aliyemfufua Yesu kutoka kwa wafu anakaa ndani yenu.
He who raised Jesus from the dead.
Yeye aliyemfufua Yesu Kristo kutoka kwa wafu.
Will also give you a mortal bodies. Will also give your mortal bodies. We'll also give life to your mortal bodies by the Spirit of the Lord. Okay, let me read it here. Let me read the full verse. It says, and if the Spirit of him who raised Jesus from the dead is living in you,
anasema nanyi, ikiwa roho wa Mungu aliyemfufua Yesu kutoka kwa wafu anakaa ndani yenu,
he who raised Christ from the dead will also give life to your mortal bodies.
Yeye aliyemfufua Yesu Kristo kutoka kwa wafu pia atapeana uzima kwa miili yenu ambayo hufa.
Because of his spirit who lives in you.
Kwa njia ya roho wake akaa ndani yenu.
And so when the Lord now identifies Jesus.
Hivyo sasa wakati ambapo Bwana anamtambulisha Yesu.
As the firstborn from the dead.
Kama mzaliwa wa kwanza kutoka kwa wafu.
What is he saying to the church?
Je, anasema nini kwa kanisa?
He's essentially telling the church that there is power. The power of the Holy Spirit is coming.
Kimsingi anaambia kanisa ya kwamba kunayo nguvu. Nguvu za Roho Mtakatifu zinakuja.
That soon you are going to be empowered. He's telling the church. If you are not yet empowered, you must be empowered.
Ya kwamba hivi karibuni mnaenda kutiwa nguvu. Analiambia kanisa. Iwapo hujatiwa nguvu, hivi karibuni unaenda kutiwa nguvu.
Because only by Jesus going and dying, then the Holy Spirit going, dying and resurrecting, then the Holy Spirit came to the church.
Hivyo kwa sababu kupitia tu kwa Yesu Kristo wakati ambapo alienda akafa akafufuka hapo ndipo Roho Mtakatifu alikuja kwa kanisa.
John 16:7, we read on it there.
Kitabu cha Yohana sura 16:7 tusome pale.
John 16:7 it says.
Kitabu cha Yohana 16:7 asema.
We read together.
Tusome pamoja.
But very truly I tell you.
Lakini amin nawaambia.
It is good that I am going away. It is good for you. It is for you. It's for your own good. Hallelujah. But very truly I say unto you.
Lakini amin nawaambia.
It is for your own good that I'm going away.
Ni manufaa yenu wenyewe ya kwamba mimi niondoke.
Unless I go away.
Kwa kuwa nisipoondoka.
The advocate will not come to you.
Huyo msaidizi hata kuja kwenu.
But if I go.
Lakini nikienda.
I'll send him to you.
Nitamtuma kwenu.
When he comes.
Naye atakapokuja.
He'll prove the world.
Atauthibitishia ulimwengu.
To be in the wrong.
Kuwa na makosa.
Regarding sin.
Kuhusu dhambi.
And righteousness.
Na haki.
And judgment.
Na hukumu.
So you'll convict the world on sin. Righteousness and judgment.
Kwa hivyo atashawishi ulimwengu kuhusiana na dhambi, haki na hukumu.
So when God Almighty.
Kwa hivyo wakati Mungu mkuu
decided to identify Jesus in Revelation 1 verse 5.
Alipoamua kumtambulisha Yesu katika kitabu cha Ufunuo sura ya 1 mstari wa 5.
And raise the credentials of Jesus as the first born from the dead.
Na kukweza kitambulisho cha Yesu Kristo kama mzaliwa wa kwanza toka kwa
wafu. What did God say to the church?
Je, Mungu aliambia nini kanisa?
What is he saying to you?
Je, anawaambia nini?
He's saying.
Anasema.
That only through the death and resurrection of Jesus where you have raised your opportunity, the door opened for you now to be inhabited by the Holy Spirit.
Ya kwamba ni kupitia tu kwa ufufuo wa Yesu Kristo, hapo ndipo sasa mlipata ile fursa ya mlango kufunguka kwenu ninyi kupata kurithi Roho Mtakatifu.
Another thing God was saying.
Jambo jingine ambalo Mungu alikuwa anasema.
It is only through the death and resurrection of Jesus as the firstborn from the dead.
Ya kwamba kupitia tu kwa kifo na ufufuo wa Yesu Kristo kama mzaliwa wa kwanza toka kwa wafu.
Where you are called the righteousness of God, without which nobody enters heaven.
Hapo ndipo mlipewa uhaki wa Mungu, ambao bila hiyo hakuna yeyote ataingia mbinguni.
The book of 2 Corinthians, turn to be there, chapter 5:17.
Kitabu cha Wakorintho wa pili, geuka pamoja nami pale kwenye sura ya 5:17.
It says the following.
Anasema yafuatayo.
2 Corinthians.
Wakorintho wa pili.
Chapter 5, blessed people, verse 17.
Sura ya 5, watu wabarikiwa, mstari wa 17.
He says.
Anasema.
Therefore, if anyone is in Christ Jesus.
Kwa hiyo kama mtu akiwa ndani ya Kristo Yesu.
I want to dance on this one.
Nataka kucheza dance kwa
hiyo. Therefore, if anyone is in Christ Jesus.
Kwa hiyo ikiwa mtu ako ndani ya Kristo Yesu.
The new creation has come.
Uumbaji mpya umekuja.
The old is gone.
Ya kale yamepita.
And you can meet it also in Romans chapter 1, chapter 6 verses 1 and 4.
Na pia unaweza kukutana nao kwenye kitabu cha Warumi sura 6 mstari wa 1 hadi 4.
It says, what shall we say then?
Anasema tuseme nini basi?
Shall we go on sinning that the grace may increase?
Je, tuendelee kutenda dhambi ili neema ipate kuongezeka?
By no means.
La hasha.
We are those who have died in sin. Died to sin rather. We are those who have died to sin. How can we live in it any longer?
Sisi tuliyeishia dhambi tutawezaje kuendelea kuishi katika dhambi tena?
Don't you know that all of us we are baptized into Christ, we are baptized into his death.
Au hamjui ya kuwa sisi sote tuliobatizwa katika Kristo Yesu, tulibatizwa katika mauti yake.
We were therefore buried with him through baptism into death.
Kwa hiyo tulizikwa pamoja naye kwa njia ya ubatizo katika mauti.
In order that just as Christ was raised from the dead through the glory of the Father, we too may now live a new life. Only through that definition, God was introducing the church to the new life she ought to be living. Hallelujah.
Ili kama vile Kristo alivyofufuka kutoka kwa wafu kwa utukufu wa Baba, vivyo hivyo nasi pia tupate kuenenda katika upya wa uzima.
So when God the Father was introducing the Messiah as the firstborn from the dead.
Kwa hivyo wakati ambapo Mungu Baba alikuwa anamtambulisha Masia kama mzaliwa wa kwanza toka kwa wafu,
the Lord God.
Bwana Mungu.
Was essentially saying.
Kimsingi alikuwa anasema.
That now that Jesus has died and defeated death.
Kwa maana Mungu alimfanya yeye asiyekuwa na dhambi kuwa dhambi.
Almighty,
wakati Mungu mkuu mwenyezi,
when he decided to introduce Jesus to the church,
wakati alipoamua kumtambulisha Yesu kwa kanisa,
and decorate him as the firstborn that has defeated death, firstborn from the dead,
na kumrembesha kama mzaliwa wa kwanza ambaye ameshinda mauti, mzaliwa wa kwanza toka kwa kifo.
In other words, he was exalting the resurrection that God the Father himself has accorded and appointed the church.
Kwa maneno mengine alikuwa anakweza na kuinua ufufuo ambao Mungu Baba mwenyewe amepata kulipatia kanisa.
In other words, he was pointing the church to the newness of life we ought to be living. Hallelujah.
Kwa maneno mengine alikuwa anakwenyeza kanisa kwa upya wa uzima ambao tunapaswa kuwa tunaishi ndani mwake.
In other words, he was pointing you the church.
Kwa maneno mengine alikuwa anakwenyeza ninyi kanisa.
To the fact that the rapture will take place.
Kwa kauli ya kwamba unyakuzi utatendeka.
Because the firstborn from the dead has come. The rest of the dead are about to come.
Kwa sababu mzaliwa wa kwanza toka kwa wafu amekuja. Hivyo basi wale wafu wengine wako karibu kuja.
Normally when you break the first corpse of maize and begin roasting, the rest are about to come.
Kwa kawaida wakati ambapo unavunja
ile mature at the same time, hallelujah.
Kwa kawaida wakati ambapo unavunja ile mahindi ya kwanza toka katika shamba alafu uanze kuchoma, kwa kawaida zile zingine ziko karibu kuja kukomaa.
Hallelujah.
Hallelujah.
Let us take a short worship break around this place.
Tuchukue pumziko fupi na ibada wakati huu.
5-10 minutes, I'm back because it's a long message tonight.
Dakika 5-10 hivi nitarudi kwa sababu ni ujumbe mrefu.
But you don't want to miss this.
Lakini hutaki kukosa hii.
Call somebody, text somebody.
Piga mtu simu, mtumie ujumbe.
Email somebody.
Mtumie barua pepe.
Ask them, are you watching what I'm watching?
Muulize, je, unatazama kila ambacho natazama?
Ask them, are you listening to what I'm hearing?
Muulize, je, unasikiliza kila ambacho nasikia?
The Lord bless you. The Messiah is coming.
Masia,
you Jesus is coming.
Yes, anakuja.
Prepare the way.
And then in jia.
Now you know that the book of Revelation is very deep.
Sasa mnajua ya kwamba kitabu cha Ufunuo ni cha vilindi sana.
And I decided to go verse by verse that you may be the beneficiary.
Na niliamua ya kwamba tuende mstari baada ya mstari ili kwamba mpate kufaidika.
Waited for more than a year.
Nilingoja kwa zaidi ya mwaka mmoja.
Here we are now.
Hapa tumefika sasa.
And everything about the conversation and the visions God is having with me are laid in this book.
Na kila kitu kuhusiana na mazungumzo na maono ambayo Mungu anazungumza pamoja nami imewekwa katika kitabu hiki.
And these prophets are the prophets of the book of Revelation. Here is their ministry defined.
Na hawa manabii ni manabii wa kitabu cha Ufunuo. Hivyo basi hapa ndani ndio kitambulisho chako chao kimewekwa.
Thank you.
Asanteni.
You are holy. No, 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 no. They don't. That's what the pastor is for. He's the one that's for the way that she's doing. You know what part is that?
Thank you.
have reported rain just now.
Many
regions, hallelujah! Hallelujah!
Hallelujah!
Many regions have reported rain just now all over Kenya. Hallelujah! Hallelujah! Many regions have reported rain just now. Send them to record that rain. Hallelujah. And send us so that we can display it here. Many regions have reported rain just now as we speak. Hallelujah.
Hallelujah.
Hallelujah. When I enter the street, look at that. Tell them to record across the country. Because when I heard fact that the crops are dying.
Kwa sababu nilipasikia kwamba mimea zinakufa.
I told Senior Bishop Nizwa is the one who called me on the road as he was coming. And he told me that, look, please, my father, the crops have died. And yet we are running an orphanage. And so, look at the Eldoret. Hallelujah! And they called me and told me all the crops are dying. And I saw some email also. They say my father's decree, it is too dry, crops are dying.
Hallelujah.
Hallelujah. And I told Simeon his one. That today when I come to the pulpit, please remind me. Don't forget, remind me. Please remind me that I may command heaven to open. I told him on the road as he came that when I come to the altar of the Lord, please don't forget, remind me. Don't let me forget so that I may command heaven to open. And when I was here, he reminded me. But what manner of authority is that? To tell him, please remind me that I don't forget so I can open the heaven. Hallelujah!
Hallelujah!
And immediately,
I made
that decree. Live on your cameras. Globally. Then I saw that people are running and the rain is wetting their good clothes up to their knees. With their shoes. Hallelujah! The days of wonder. The Messiah is coming. Hallelujah. What man of authority?
Hallelujah.
Make sure you play the two elders. This is where. Boom, boom, boom. Hallelujah.
Hallelujah.
Look at the river. Look at the flow. Hallelujah. It is flowing. Look at the river. Hallelujah. It is raining across the country. The Lord has commanded. It's night time. Look at that. It's night. It's happening right now. I tell you.
Yes, my Lord. I was coming to Nairobi, and I told the mightiest prophet of the Lord,
Then because I first asked you, how is the orphanage? Because I know you're coming from ICM. I asked, how is ICM? Then he said, no, you get me a message. Look at that. Look at that. Hey, all right.
Of a terrible Hallelujah!
Hallelujah!
So my power, so my strength.
talking to you here? Who is preaching to the world? Look at that. An outpour. Now the crops will recover again. And those which fields which have died, you can plant new crops right away.
Y abrir tu puerta grande.
ahorita lluvia, hay un viento. Abriron puertas de cielo. Ayúdame. Ayúdame. ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Aleluya!
¡Aleluya! ¡Aleluya!
And I came here, I said, I'm so tired today. Because, you know, I said, I'm very hungry. Can I get any food? There was nothing here. And then I said, that, but look at the power.
Hallelujah.
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 And watching Jesus' mind is pouring. It's pouring a very big flood over there. Big flood, hallelujah. Rain all over the country. Heavens obeyed instant, and the whole country opened up. Eldoret is pouring very big.
Hallelujah.
All over the country is raining.
wonder. Any the night. Any God that you see this night. Say this just now. It was not any time in the day or whatever. This is the night.
The words of the mighty prophet of Jehovah.
Look at the floor. Look at the floor. Look at the way the water is falling
out.
According to the words of the mighty prophet.
I tell you, what a nation Kenya is. What a blessed is hallelujah. In the eyes of the camera. What a glorious prophet of the eye. He's a glorious prophet of the eye. Super glorious. Oh, the glory of God of the eye. Hallelujah.
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 This is raining way in Austria. He's raining in Austria.
Hallelujah. Very big water.
This is very big water.
big wonder.
A very big wonder.
Because God has what is the middle of the message. And not one what is the middle of the message.
Yes.
Then one of us got it. Just like a dog. The two men are prophets of the Lord right now. Even like I just commanded here.
Look at that. Look at that. Yes. 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 Yes.
Wonder.